It's you, my girl. Sasa ntampenda nani? Usiwe hivyo mama, na wasiwasi gani? It's you, my girl. Nani paburu dani? Unavyo nidekeza, uoo, yani bata batani. Makopa kopa, ilipenzi shkopa. Ukini yacha mweza kwa kweli tasota. Adina gopa, tunavyo toka. Mweza vitenge kama jagini opa. Ebana o mama, jimwage ka umekufana. Tumesomana, tusije tukasusana. Doma oxygen. Oxygen. Cause you're my oxygen. 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 Hey, yeah, hey. You're my oxygen. Umeniteka mikabisa kwako nimezama. Ninyoshe mikono au nishike tama. Umeniweza kuku kwa mtama. Siongei. Unayoni paleo tofauti na jana. Fashion killer baby Nirvana. Umeniweza kweli mindo mana. Siongei. Baby romantic, my man chick. Hide and seek, baby come and sit. Wenye kama si, wende pharmacy. Wenye uchu, wende zanati. Ebana oh mama, jimwage ka umekufana. Tumesomana, tusije tukasusana. Doma oxygen. Oxygen. Cause you're my oxygen. Oxygen. Baby Roman, oxygen. My man chick, hide and seek. Baby come and sit. Wenye kama si, wende pharmacy. Wenye uchu, wende zanati. Ebana oh mama, jimwage ka umekufana. Tumesomana, tusije tukasusana. You're my oxygen. You're my oxygen. I'm my oxygen. Wewe. Cause you're my oxygen.
This is Love Levolution.